studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
fili dambil to bogu jandiga faandu hala mamadou sama sewu jam nyal sakrab hedibe kenyan jo en kabor rebe anditaka hipoke do poste santigla yimbe jegoma heddike hen namben anay mabbe civil en tatondo dido wobbe dunno barmi gineji kebdo dun nabama bangal limtagul bibbe adama e cuudi ko buri chapande jeno yo mbir chapande jenna e jeegoma golleji di huncinama hore e wi gollirde mali humani de kabar mudun be beedi wi de dun golleji di jukki tato fa e bennoga e nay juwe e kabar sport bangal kawtal sappo e tato bal ben ballon solo sa be robe e swas wasi kene yeso mbenna kure du sud kawtal mabbe gongal yu fewde e pays ba nyandi altinere sappo jetti juwe dingon semek warji amen hande kikir aljumaare sappo juwe 2022 bismillah sakral jegomo maybe mbenna didon barmube e neddo goto hisudo don dun tay ka tagal no mbenna hippugollo do poste santigla no ko goddirdo bamako kiloji chapande jeddi do datul segu gineji dun na bawna yimbe gombe tun be hultibe wide hippibe be andaka mbenna ko sambi dun andaka maryam kulbal won ko hebene kede fo tango sita sidibe
yimbe lonbe hite be andidaka yimbe jeegon wonku hippi poste santigla jamma jabbidon lewi horabe ndi genni be yimbe lonbe hite wari tawi lamun ko be anle birngaji mu en jamman be fellibe ciaganne be hokki daade marfe be jokkin ben kala allah akbar allah akbar don ko holliti yogabe nebe wittatane be bamini kalsi e talki kay ginerji gollidi ko heewi be wittide mudun yimbe jeegon wonku yiita barabe e ciagan gol hippagol gendarme didon police goto kay civil en taton yimbe didon masim binama hen be waddam hopitalji mali ana wonde e nyawnede lende felundurene yimbe nayo doggi gabbe ke yiitama ga yimbe lonbe hiitebe fe goddo mudum baraka nanga kadu cagat imadraji wadadi le o watti hakkile jamar fotti ken jottaade sawdel mangal pada ana wonde e yilat le gendini jama fu ana feete golleji mudum le o watti horebe gendini ana domi ministere humnini kabar denago en nanal mudum wada imadraji yotto onnuku
mbiyon non ko on wurni jaati mbiyon gi rafi foyre na yafna golle mbiyon kambe gado bonandaji be dum holti mbiyon kadjaado lamu mo jabay fe inde holti video hip gollo mbiyon satti san jijam na tayka dun nokku di fuf wonko halni moryam kube kayda fo sanko fatumata mayga
hakkunde yimɓe forsat ɓe e kañeto bonande o waɗi to kilométre ŋaji sappo fade mabɓe yottade poste o ɓe pelli malfe mabɓe nde bomɓe ɓe nani nde ɓe dogi fuu dariki min joppi mobilaji ɗi bello nokku o fulatiki ƴiƴam polosi en pili nokku o miɗen domi wargol ministre o faa nokku o rena courant ŋaji an hani waɗede min anda fuu no ɓe gardi so ɓe puɗɗi fiɗude yimɓe faa ndenago waɗa e nokku o courant waɗe nokkuji ɗi fuu e kañe sordasi en
jo en kabore be andita kam ben hipoke jamma ben aljumaa dum hanken nokku be wadde ben ngadoy ben wajuji jamma aljumaare de to nokku nyaru kura ngudirdo ben kiloji joy ben ngalure kolongo le masirande den be ndarti jamaare de ben yoppude kala ko woni ben fijoji hono balanishu ko nande mudun rewbe be dun somade den no fodde mudun kambe ben demogo goto le nyaru tun shutama le wattuma won golle le gesama mbenna wonande yimbe le mbadibe non mutuji yimbe le nokku mbenna fahande le nokku hultama wiide dun fodde den yimbe le yogabe nangama non fodde mabbe yuptede nyalde mudum fuf sagrama tottul haklaji modu kaba jam bangal bembe am Facebook e Twitter gurma mali mbenn bami anya mbenn ngouti tafun kala ko woni ya wara kambe yimbe jeebe ministre madon police be ministre mbenn ko mani do gulli dal hakune lede wadi odo communiquer kenyan mbenn sappo e na juillet mbenn battu juno kay ministre holti wite na lamdina ni mbenn kalti dal fewde gouvernement o yalla mbenn hinnade odo golle kanko estato jara won ko be ne kede fo sango sita sidibe
darnugol gollal mangal paɗe golle e fedde ministre manne hollitama le communiqué goto to ministre huminiɗi ya fiita kone malika e leede keddanɗe le wimo ɗi annaji ɓamama saabe laffi deƴere matane le leydi ne le o watti le ñalaɗe warande gouvernement leydi mali kañ e fedde ministre manne ana hani joɗade jantida ndi golleji ɗi mangal paɗe wonɗe le fedde ministre manne hani wadde le leydi meɗen ndi heɓude anta kasin da mangal paɗe ka e police en ko gollata le nde fedde le leydi mali e mangal muɗum le wi meɓɓe ko tewtelle ngal kortal yo hollitude golleji mangal paɗe wonɓe le fedde ministre manne mirte wadde le leydi meden dum ko holliti communiqué o horebe fedde ministre manne kayende holliti jabini di dabriji fiadi to gouvernement leydi mali on le wi mebbe ben jodniri jantu defa hannen e gouvernement leydi malni do kabarjo kewdi kasin feetude e mangal pade mebbe gollobe dobe le wi mebbe di dabriji ana hani fiede no yawri sabdina watti jappigen won mangal pade gollal fedde ministre manne ko golle mo en dai darnede ne batto debbi hannen micitne jamaare wi di dabri fu fiyama cagana mangal pade ko yatimbe debbe e jene jiabe leri kodwari nanga to lamu leydi mali on le aéroport international modou Radio Keta de Geni Bamako sapo leru nuzwe hitan 2020 yogabe holliti mi be mangal paden yo mercenaire en
ci lolu joobolu mel limtagol bibe adama kany ciudi ben ngada do hakkunde jetti juin yadi jetti juillet 2020 juktato fa nogo nay juillet ben dum woni holti ardibe gollude mali humani de ben limtagol bibe adama den fana modo yo ben juktade golle o yalla nokkuji di heba ka ben hunciende hore hebe ben gollede ben sabe nugo yo nokkuji di gollobe hebi jati tirlaji kanko almata alima yatar wonko ben kedo fesango sita sibe fatuma tamayo
Les huit directrices Fed Antitirten, Institut National de la Statistique, Lady Malni, Instac, Lim, Leyim et Temderfou, Chefan et Djene et Djegon, Indem et Hepamavina, les hauts recensements. Chegan Torraji Maudi, Matadi, les Wakatwa de Igoleji, Ungo Holiti, Madame Fofana, Asan Gagou, Levi Moko, Goleji, Hevi, Anahid Dewa de Kassin.
Il y a des zones
et nous coujumi ento, Bindidi, Anangundi, Ela Wolfahan, et Kanya Damaji, Nouwa Isomindarne Golo, Sabmin Kepa Tayeral, Windu de Indeim et Befou.
Holy Tipa Handen, Le Oire Sansima, Yime Wat of the Gulleji, Kaim Be Ladin, Kuhemu and Lunki Pamurde, the Kabarujidi.
Midangwendi, a window the yimbe jayaka a lady met indeed. E kani farm the camp a ko emat be kani wind de hen. First of Tavi communicate foot by Bangal Mutun.
Tegal Mudu, or we on a lambdo, a lady foo, Tino Dukundra Jude, Yala Igulleji, and a hepper water and a watery. Oire Sansma Jokinan, Fal Leo Zuenu, but no a night hidden in Demi Vendi.
Ben bangal kiti yimbe sapo taton haifabe wadde ben nambaraji ko nande mudo le ben imuji cakta hitande hitande hikandi ben tagal ben e ki tagal kiti nyande sapo tati juillet dun albarende kan ben holtan wiide dum bantinama faadidi kanye tapandi tati out warurundu deno mission wiide kambe ben janginobe ben kambe nartobe dun sukabe lukuy ken du fay sarabe sukabe lukuy haifama wadde ben nambaraji bangal cap beti kan dun def fande li kabaruji andon no wiide ben kambe kimoni be kabaru finata mali ngandi kawtal beta ko to pol la culture amadou empathie ba ben yalla bamde halaji telaji dibi jogi ben do anya rezukia kam yu kanyen dun goldibe mabbe mbeto do mayande no fanda mudun yo yawtari kabaru am sadaji artiste en kanye goldibe mabbe yalla huncende hore kabaru ben finata lidi mali mama ko ni wono ben kanko artiste dun ko kumi jehora jo rezukia on ko hani sita sirwe kedo festan kanko sita
L'objectif est de faire un peu de temps. Il y a des cabarets jodi, 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 des jodi, des bar fina tawa yimbe wadam di golleji kaande heban na hewtata ni jodi yalla fiita golleji en na wodi tagal ngal korta met en dabriji wadi imadraji kasin de dokundra jude yalla fati do nato halaji mereji mere tiji tagal hanne jodi fu atta kabar fina tawa kaande be ni jodi heban ni
vous allez entendre parler de ça bien
bangal kawrtal mbiyan sport kambe habitibe en espace wasi mbiyan figol magol arande wul fewde e cour du sud ngal do kawtal sapu tato bal puddu ngal yontere li yontrande bangal ben pelle sapu to etats-unis tun mbiyan timman nyandi noga ju warundu denno bangal le lidindi ben fulten mitan witan championnat lidindi champion lidindi woni joliba woni bangal ligue 1 fatamata kujju wonko be ede fo sango sita sidibe
Les fures de ballon, Hakone Malikan e Corée du Sud, Wadane Kenyan, Corée du Sud, Fi Mali Binga Tati, Mali Godel Dahibi, Holitama, Uwun Arandre, Club Isfas, Water Kwaed Modun, et Coupe du Monde, Chagal Ne Fure, Mali Alele Gubal, Groupe B, Kaye Lady France, Lady Canada, Kaye Lady Pays-Bas, Chagal Modun, Mali Hebe Point Fe Goto, Le Foot Wadane Fure, Nyalade Waranda, Isfas, Kaye France Waran Pire, Les Champions National, Ligue 1 Orange Hitane 2021-2022, Club Djoliba, Kaye Wonko Hebi, Darolga Mangal, Djoliba, Fi Club Olympique Bamako, bi goto le pire remene mechitunde wi tourna première division ne sugabe robe han wadde ana fuddo no lewru jouer badum noga tati le genni bamako don ko holliti horabe fedde fema foot le communique goto mobe holliti le o watti le wi mebbe equipe ngaji sappo wonko han kawre e ne pire Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement Lady Suède Danemark Suisse République Tchèque et Union européenne
sokira mbiyen le kabaru yamen kero jujitu kayto holtama wi saraji kesi mbiyen kabaru wote mbiyen holtama kayn ko be kenyen na sapo ina eliru ndu mbiyen haketem don yibe len ga hawru hen den no to ndra hakla gi na yuwi non ko buri fof dangal ko mbiyen ministere hakter lamu mbiyen bilama e kabaru wote jidi mbiyen darande cour constitutionnel le kayn dun no yibe le kambe nadde fadde age tubete den no jogab ka holti wiide ka do imma darana hanno wadede fadde mbiyen hunchangul hore dido saraji mbiyen wonande cnt sokira bun timita kawal yam hande mi tondo sa fum ta do be mal amé 3w.studio.tamani.org modno don jomo 37320 do sede yotre meden magazine sido tamani yotere meden du rebe dum woni toute les femmes du Mali handan yowi dum ben gulleji gesse ben wonande rewbe gombe le kreduji kam ben yowi do buri fufu rewbe gombe to yurusutun denno kanko kalifa guita won kebe kede fostango min Fatoumata Mayga yo enki region
toute les femmes du Mali
tuboy di fuddir yoroso feewi san ka non no pelle robe hultiwide demal hilka fuddi do tiyallaji kabaru engrais be ndarta lamukobe fiande robe en demobe dabare keddana madam Guita Bintou Keita kanko ni horejo fedde robe gollobe gese to yoroso
kamman woni tokde joni ti dalla fu min kebay do kabaru iwande ti dalla ko min jogi handen dum woni rafi engrais mi yewi hono chaako joni foti kani wadede hen ka wakti joni o wala fu kebmi sanangatti me gese ka birgi fada hemde engrais engrais si diga en worbe be ana njaha sododede dum nokku goddo ujinaji jagom na ujinaji je min rewbe be min gala bawde mun miden darda kanan ko be njafina cuggu engrais o yalla min rewbe be miden kebon dum min golli
Toutes les femmes du Mali.
Bangal kabaruji guddi to ma hen to tan wide debbo goto tutti kake gollirdi seskom nuko yu kartongaji sabunde siungaji kartongaji eau de javel buwirdi futingaji yimbe lojabe e ko nande mudu gal do dokkal unyaji temder sifa wada ma nyande alan jabbinde to seskom mahina pelle robe kinnibe cenam seskom o beltan gisanne gal do dokkal robe journalist en kanye chefobe rajuji to kulukuru kawruti e jande e famu do ko wete fake news dum wadi nyande alal bari 13 juillet hitana 2020 nana yu erande be famu do hono yawtade kabaruji landini ndedo jande woni ortem gollirde bembal ande jalon.com e do faba ambassade etats-unis to masnaton joe kaborde wajimbini robe nyaaru kura ngodido kolongo kiloji joyi teddinde seraji dina bedade hadgol yambiriji hono balanisho e konande mudun be wajimbini robe be chomade be do cikitabe jadin kobe humpidi dun no wattu wajuji di kambe ko mabbe ngadi ton jamma aljumaare de dun do timinta yawtru medan do robe toutes les femmes du Mali don jarwa hedade yo anji yontere warore